Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment. DJ Rude Boy. Energy.
Everywhere I go, everywhere I go. Yanzi e buru buru, Hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Ina baki tu ni smoke ya gajna ina blow. Choking my call, feeling the thrill deep down in my core. I keep it real, don't know why fakers keep on knocking my door. Or do you wanna miss now, them chana hardcore. These streets we bande, give them another ghetto ande. Stim stim zipande, give them another ghetto ande. These streets we bande, give them another ghetto ande. Stim stim zipande, give them another ghetto ande. Stim stim zipande.
Energy Radio 97.1.
What the hell is you looking for? Can I young Luo make money anymore? Shake your feet, baby girl, and I'm on. Imagine your quad on DJ Wama Luo. But who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hand out of my face because, hey, I am unbogable.
My boys vichwa zao nazigonganisha. Hata mademu wengi nauna wababaisha. Usiku kwa mlango wako minabisha. Fungua nimefukuza na madogi harakisha. Na kuinvite kuja tuende picnic kulefisha. Man's Kampala fuwa mnita kurudisha. Umekubali basi kutani hapo nja chat baada ya misa. Usijali utakuwa tumerudi by saa tisa. My bestest kizeni leo nimempata Lisa. Na kweli leo ni leo kabisa.
Una ni jam,
nimekuwa niki kufuata for long.
Una ni jam,
cause you're the fairest of them all.
Una ni jam,
niki kucheck you nani tanon.
Una ni jam,
that's when I sing your kind of song.
Una ni jam,
nimekuwa niki kufuata for long.
Una ni jam,
cause you're the fairest of them all.
Una ni jam,
niki kucheck you nani tanon.
Una ni jam,
when I sing your kind of song. Niki kuona musikia nika, maybe washa washa washa. Atamani unipeki, ni unlock lock. Body knee explode, like a maga maga. Y'all give me the chance to put stock in your shop shop. Shoot for my Benzi baby, round the clock. Tutaishi kama king and queen, then talk. Kwa mlango yetu kila siku wata no 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 no. This girl you're so ha 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 ha. Now I think you're right, I'm ready for me girl. Nakutaka seriously, kujani introduce to my family. Hey!
Una ni jam,
nimekuwa niki kufuata for long.
Una ni jam,
cause you're the fairest of them all.
Una ni jam,
niki kucheck you nani talon.
Una ni jam,
una ni jam.
Kiuno bila mfupa, unavyokata. Malki ya falipupa, kwako nimedata. Kasura changa changa, gozi ya kokobata. Shepum Galisi Asanga. Yani swadapta
mama wangu moyo utaupeleka puta
anita kukosa
signora mia mou my mama sita
karibu kam closer
katota bisikuti kuti
ale
madwiti dwiti kamejazia katikati
ale
yani tiki tiki kalivyo katamu yani keki keki
ale
madwiti dwiti speedy mia misifungi begi
ale
tiki tiki tiki. Owe mama,
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ay, we mama,
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kenyan boy, ya. Ipepete, ipepete,
pepete, pepete, pepete.
Zito kwa budget
rude boy
wana pika gideri na sili kibogoyo tactics za uchoyo wako chati uweze for club tuko right to you left anaingia kwa marriage sex you illegal we isi kalongo longo mbona kutu kenye si uju kila siku sabieta itulibi katishu mse msoto analianza sonko ana complain of recipe okay. Uko sensitive, kila picha ina negative. Chija wezi hata, hata uwe akta wa Netflix.
Wana weka just kwa hela.
Hela, hela,
hey.
Hela, hela,
hey. Wana weka just kwa hela.
Tuliko chai, sukari kwa chakula.
Wana weka just kwa hela.
Hela, hela,
hela,
hela,
tuliko chai, sukari kwa chakula.
Circumstances, in just circumference, ya God. Sambamba na kuva vest wa maeskimo nikuwa show nikuwa bo mbwa kali electric fence u protect life lakini hauko safe from a nagging wife kila sipi na tagging pain ama ni recipe ya mkocho when I'm faithful au mangi mangi ama unajo za locho sote bure na kushoot mbu na bullet uiuwe and there u
Let's go. My fans me now up in the wall. Now up in the wall. My haters come am nipendi. Kule nisembe meza wembe. Na wapa life kama saida karole. Na wenye wivu wajinyonge. My fans me na wapenda wote. Na wapenda wote. My fans me na wapenda wote. Na ma autograph utasign siku zote. Na wa shukuru walioni hold down. Na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too. Album yangu itakuwa hit tupu. So you better act like you know what you listen. Na naroga sema frizo. Oh really though, once again here we go. It's the Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters, na wapa mambo, na wapa vidonge wakitema shauri yao. Mina count blessings angu Joe. Na mpende msipende ndivo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down basi sing along. Kama kufloss is wrong, maze I can't be right. My fans,
my fans me now up in the wall. Now up in the wall. Day my haters come am nipendi. Kule nisembe meza wembe. Na wapa life come aside a car rolling. Na when you weave watching on game. My fans me now up in the wall.
Techniques. Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
wa baby, suji baby. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Iko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, skilo, skilo.
Kuja kupati DJ hebu weka traki. Tukule happy halafu tupungue sakafu. Tumekuja kupati DJ hebu weka traki. Tumekuja kupati. Tumekuja kupati. Tumekuja kupati. Tumekuja. Tumekuja. Tumekuja kupati DJ hebu weka traki. Tukule happy halafu tufungue sakafu. Sababu ina bamba, ina shika. Wimbo la tisa inatufikisha. Ukiachilia mahewa manze DJ unatubeba.
Kwenye dance floor, show us your work, work. Una noki, haujoki. Kwenye dance floor, haujoki. Unahisi, hii muziki. Unahisi, Nameless na mimi.
It's Nameless, Eliza, in conjunction with Okoba. Tumekuja kuhakikisha kwamba speakers inasikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, wacha kulenga. Can't you see that I'm talking to you? Sasa weka mikono juu.
Double O, 5
so, 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 so.
Matema sema na madame sema sakila mtu sema P-R-E-double-C-O na B-A-F-E-double-O. Uh-oh, beef imeisha, watu wana ball, colorati piga picha. Kesho yake kwa gazeti, ayo hey, brezo, sidhani kawa komedi. Lakini cho, itabidi cho, MCs wakati kuchika cho, mina brezo cho, tukofiti cho, MCs kachini shika kiki cho. Kuna time ya visa na time ya kucheza, vidite mepita, je utaweza. Badala ya kushika na vipare,
energy mahewa kila kushika
nare.
Oh way, oh way, oh no.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
To sing your magic. Now we can pressure, I got it on me. Tunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up. Hands in the air, I say get up. Put them up everywhere, go get up. Everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To know I play that channel, to remember what y'all be like. Some of them are hateful, so far we keep it real up. It's just the one I be when they look into the mirror. Season you're my killer, 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 killer.
Hey, Casapunyo, ni yo place ni me go, Casapunyo. Ni yo place like I'm from Casapunyo. Hey, ni yo place in Andino. Come on, Uja Joe, I need to make everybody know. Ayole, ayole.
I've never had a jam like this before. Never put it down like this before. It's feeling good, feeling right. Looking at you, checking me. Looking like you're liking what you see. J, unami hisi. Nani metoka mbali. Nikishe tafadhali. Kona mpango, nataka kufurahia. Wewe, wewe, pale kwenye kona hudhuria.
Kini goma ya mta, mafazi meja, mademu wa sawa kutala.
Kini goma ya mta, mafazi meja, mchani wa sawa kutala.
Kukuyo kero na mapese cho.
Ni chatambua mziki ni kata frija tayari ni chapambua. Hii beat kwangu ni famu ni chachapua. Rafiki utakatika je. Ongela track ni chapewa sana pima mziki. Big boss the pig to collab on and mua. Ni marangapi ni tawapa muktasara. Inaosema kolo ni mfalme kiwajara. Ya samtio kaasha ni pa beat moja. Kazi yangu hapa ni kuleta vimoja. Na kupatu chache mingi ni nuts. Awa nipendi duyo adoba sinadhani ni looks. Chuk skili yangu ya rap ni kama last name ya jua. Kali tumekuja jatuku pari, dem shika chali, chali shika dem. Chini kwa chini chaza mziki kem kem.
Kiki goma ya mta, mabazi meja, mademu wa sawa kutala.
Kiki goma ya mta, mabazi meja, mchali wa sawa kutala.
Kukuyo kero na mapese cho.
Energy Radio 98.4 Eldoret, turn it up.
Energy Radio 93.5 Nakuru, turn it up. Energy.
Orlando pile pile bendu winja. Hey, mini papa uliza winja. All black everything, kiluanga ninja. Money over everything, ja bear bay winja. Hey, na squeeze the king, ya bank manager niliza Mr. Hanga toka uonto. Idwarati, hey, alufa bitch ango, alufa par ango. Million achel, kanyo, ocholo mo, sanyo. Na ama rap wameva yellow, hapo back sidi wambio nangalie gari. Ju squeeze wamekuwa kanjo, give up man, nimekuwa vajo. Rap kwa damn man, neja toka pacho. Jeli ni ya O, Octopizo, Obama. Na pia sija sao, Lumumba pato. Na wanda squeeze nikipanda stage. Na chaga favorite rap wako na mkono. Hey,
hey. Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, jewada bango tuch. Ha, bango tuch, wonyaboro bango tuch. Inalando pile pile bendu winja. Winja, winja, winja.
Yo, wapende wasipende, na acha wakinichukia. I'm never gonna stay down. Juge ni bado nini? Yo, wapende wasipende. Yo, wapende wasipende. Yo, wapende wasipende. Yo, wapende. Hey, pende, pende, pende wasipende. Na acha wakinichukia. I'm gonna stay down. Juge ni bado nini? Hey, pende wasipende.
Wanachuki washani udhi, mambo sani kuji. Panga vile tutawashai ganza bila udi. Sumi, taksin, mogoka na kichuri. Nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui. Ndani ya club sorora, the rap sosara. Ningumu kunipata kanda ni ya cab chokora. Na flow proper sani shakwa msweet cam. Nazi acha chokoba, but tabloids ishani bo. Kitaka utamini Kenya ulisoma kwa balfo. Tingasha ni kuwa carnival. Na dem flani, picha kwa gazeti ni ya zamani. Mili kwa mtani na seti majani. Bado niko wadhi, bado natulika na way. OGC, wronga sivo na si extraordinary. Nina right of way, mkikuyo kinisikieta sema gasho way. Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona. Mindo captain, uliza Morgan. Slogan ni pona, taka blogwe mgonjwa. Shotgun kwa kona na ni press na ngoja.
Yo, wapende wasipende. Kaja wakinichukia. I'm never gonna stay down. Juge ni bado nini? Yo, wapende wasipende. Kaja wakinichukia.
Sisi ni mabwana za mabibi zao. Sini wale manga wamangango. Sini wale manga wamangango. Sini wale manga wamangango. Sisi ni mabwana za mabibi zao. Sini
sina lobaya wacha kushanga. Na tuna haya na yu manga. Nikuja jaba nkiri mshatanga. Nkona mbugiangu nkute kwa mta. Tukjaza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala siku saba. Guze tuchafu badu na geuzana. Legalize it miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu juu sisi wote ni wale.
Sini wale manga wamangango. Sini wale manga wamangango. Sini wale manga
amangango, sisi ni mbwana za mabibi zao, sini ole manga, amangango, sini ole manga, amangango,
California vitu mzuri tunaendelea mbele, hakuna cha uzuni hapa, furani tele, wala wamesahau muziki yangu bado ni genge. Tudharau tafadhali usifanye ni cheke, tutajangana jamani, nirudi studio leo na nasikia poa, na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi.
DJ Reboy,
unatulia nini bana, amka tuzitoke, unapanguza nini bana, wacha jashi mwagike kote, ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi, Klemo roundi ameniambia nikute na ngoma mbili mbili. National anthem.
Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako,
nijue mahali bidii yangu imetoka.
Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako,
nijue mahali bidii yangu imetoka.
Anacho watu wengi sana wakule raundi nyacheni, pia mi ni none, safari yangu ngepeleka mbio, lakini mama kwenda pole pole, usikreni mechoka, niko na nguvu kazi ile ngombe nyona mtaani, sitachoka kutafuta majani, sitachoka kuendelea na safari, wacha mguu zangu zitembee, wasani wote wa nguvu wa pepe, kimaisha na kila kitu anafanya, ni bidii utafika pale unataka, hata nikigonga so bado mziki zangu zitaacha kusambaza, nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando, tuenda kazi, weka stress kando, mambo kwe safi. Moral, moral, watu wangali, moral, moral, watu watame, na mjipandishe juka bendera, na mwimbe nguma kana shonolante.
Alejandro,
fisi, 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 fisi. Pima midi utajua ni amuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata order. Uliota na kitu ina kaka nyoka. Haina macho lakini ina kuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto.
Naje mojo na jikuna kuna. Nukuliza nini nunasema atia kuna. Twende party.
DJ Rude Boy.
Party after party. Party after party. Party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya pum pum. Ya slay queen. Leo niko fly carding oingo. Buruka ding oingo. Wika do pizka ding oingo.
Chokora mapipa unakiona Shakira pigo kuni dakira kamote mashira gokinya nadira kuna pokonda fira sina saa majira mkisi asira teko basi pakira kuna du maria kanivajo maria akiga kiwashira kauna penda za dogi leo ni punda kasia kauna penda za mbogi leo malaya kasia
party after party yeah party after party yeah party after party after party after party.
After party ni kumosha people's. After party tuna mosha people's. Party after party ni kumosha people's. After party tuna mosha people's.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Iwa muranga lena pia natuma mete after mete. Manjote za kumwage kazi mwage kia paivisa itu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadharani ntele kwa uko kamete. Demi kwa medoske jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa ni bate hata kama tutake. Ada mkate mukatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangusha ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena bidi ngeze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jwapu nane.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Up, we'll be working from Monday to weekend. Only part time celebrates, we not sleeping. Love child, la melina, DNA, key this. Straight vibes from the club, no them can't beat this.
Tweze zetu mwanangu mzuka, tukivye tumbona unanichanganya. Niko fiti mwenzako, hofutu ni kwako mwenzangu na nzingua.
See me work hard, me just got paid. Pocket full of cash, spending time, been afraid. Mumpy got me swagger, oh no, it's kinda late. Looking like a star now, sorry for the late.
Hello, 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 hello. If you got to hear this song.
usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao
sina noma naye wo wo wo
usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao
sina noma naye
Wananinokisha, wananiambia, mimi ni malaika, ninawapendeza, wote wananiwaza, siwezi wakata, njaro zao manufa.
He's trying to blind you girl, he don't really love you.
Usidanga nige umuambie ajikate.
Ukitembea unafanya ni kutake take Kweli mola kakuumba Unateketea vilo kulit lazima nkukate Sijui ka unakopi Yamini nani mitaani moni ita OG Unataka vipi ya toti Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi Na jinsi na voli kidi likidi Kana komba naifanya kana digidi digidi Chikidi chikidi ya digidi digidi Mashode mengine saini tibi tibi tibi
Toto kiboko Kiboko Uyu mtoto kiboko Kiboko Yani kiboko Sijamuona kama ye 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 Yani kip 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 kip
Itadunga suti na tai Nimfate ni mnongoneze
Ole pole
Ye ye ndo na gai gai Ananipa mima wenge
Ye ndo shure
Toto laki nine Robari Uswazi kote ye ndo ametawala Siyo ni noma ya ni mbwane sobari Hakinipa sika time inakwala Figa kamjaka ya ni bala Nyuma Rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima Pakalfajiri Figa kamjaka ya ni bala Nyuma Rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Kalfaji
Mtoto high class Lele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtoto high class Lele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Toto kiboko Kiboko Uyu mtoto kiboko Kiboko Yani kiboko Sijamuona kama
Tulia, Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa Tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha Picha kule kule Matapata tabu sana Macho mele mele Ananipenda sana Hakuna pingamizi kwetu Hakuna marama kukwetu Hatuna maneno kukwetu Tunapendana kikwetu Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akata moyo kangu nijipe Nijipe
Alex is on the beat
Kama saa kumi ya jioni Kuna kitu inasumbua rohoni Niko job niko ndani ya ofisi And I'm feeling kind of uneasy Ninaanza kubas pirates Veins angu zinavaso dilates I seem to be allergic to something Or something is allergic to me Najaribu kucommunicate na my friends Lakini hata my SMS haziendi Nangalia, nje ya dirisha Magari ndizo hizo Wap, wap, Hata unyosi ya jisiki na kazi. Mademu wate ofisi wamevaa mini sketi. Kweli no nini ni nini today?
Mambuso na tuboro kuishika tubakora. Mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge, tuko na madenge. Denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tubakora. Mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge, tuko na madenge. Denge. Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye na denge. Sororo inatakenda na ringe. Kunyenye, senyenye, bigi kaza waka vinye. Ninyonye, nifinye, zikipanda sana ndege. Nishike, nivinye.
Pereka na mo, tara tara ni wafanya vile nilifanya kina Sara. Mamiti kijiti kiboko akikwara. Hamini kijiti kijogo akilala. Mtuna mtunaji kama Willy Pose. Magemzi kejuza ma pinky poke. Design huku tunawa piki poke. Tunabaki denge metowa siri zote.
Zimeshika tu makoro na mambuswa na tuboro. Kuishika tu makora mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge, tuko na madenge. Denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuswa na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge. Denge, denge, tuko na madenge. Denge, denge, denge.
Scratch Technics.
We got the key to the streets.
And DJ make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Lead this band, them place one have some fun.
Jack in the record, make it run.
Give them a run.
Yeah, click clap. Who said that?
Yeah,
Shabby, you come. Give them a run.
Okay,
you better relax and have some fun. You better feel, you better chill. You keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it till you swing it.
Okay, 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 okay.
Buzz, big man, buzz. Big bang 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 bamboo. Big bang 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 bamboo. Big bang 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 bamboo. Big bang bang bang. Big bang 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 boo 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 boo. Buzz big man. Buzz 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 big man. Bang 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 boo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindu dunga kama daktari.
DJ Rude Boy.
Kwandane, nabaki ndane, kwandane, ati. Kwandane, nabaki ndane, kwandane.
Hey, tuna step na te na kam. Tuna left na fia na kam. Konga sana tia ita kam. Na ataki kuja busha. Kusabe gonga, gonga, gonga tupi gonga. Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom. Kambia fande, mbele tupi songa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Kikiwashe kikichatisha. Uguza tuzi ibisha. Bebisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe.
Scratch Technics.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
Unasikia hiyo sound.
Kwa hii rhythm, inabidi. Can you feel me? Longomba's kwenye rhythm. Washa engine. Sexy lady. Pole pole mama. Akata visawa, sinumize mama.
Mda bado.
Kata mama, kata mama, kata mama.
Mda bado.
Pole pole sister. Akata visawa, sinumize sister.
Mda bado.
Kata sister, kata sister, kata sister.
Tukingale na daibong ifom ni shasare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jow. Nasifu dem wana najua kutwang. Akitwek boy shell anambao. Rauka juu custom za kachang. Ni kuperi baka kama gira gifao. Upa upa
bakawa.
Ai upa upa
bakawa.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mange usosimame ama wainame.
Wainame.